Wena wawundithanda wena wawundithanda kakhulu wena wawunditrusta wena wawungandithanda buzi wena wawundithanda nyhani ndakhuphula inhliziyo ndakhupha isimilo wasikhupha isililo ndaphila ndaphula inhliziyo wathi enough wasithatha zonke zakho wajonga le wasithatha nezibensithi zizamo najonga le ngoku ananto ananto ndiyahlupheka ndiyahluleka but indoda iyaqina yanyamezela ngoku ihlupheka ihluleka wawundithanda undibiza amagama wawundithanda undibiza amagama ngumlandeli wam landeli wam landeli wam landeli wam wawungumlandeli wam landeli wam nguye nda-understand ixesha gqithile no makhulu babantu bafile wawuzithanda ijokes zam usithi zihlekisa kamnandi undibiza udali andikalibali ngoku ingathi libali ingathi libali ndiyahlupheka ndiyahluleka but indoda iyaqina yanyamezela ngoku ihlupheka ihluleka wawundithanda undibiza amagama wawundithanda undibiza amagama ungumlandeli wam mlandeli wam mlandeli wam mlandeli wam wawungumlandeli wam mlandeli wam wawundibiza amagama Landeliwa Ndifuna ukuxelela ubana zokhula nikhuleke Ndikhule nikhuleke Ndiyafunga zodlula ndiyafunga zodlula zokhula ndikhululeke Zokhula ndikhuleke Khule ndikhuleke Ndiyafunga zodlula ndiyafunga zodlula zokhula ndikhululeke Zokhula ndikhuleke Ndikhule ndikhuleke Ndiyafunga zodlula ndiyafunga zodlula zokhula ndikhululeke Landeliwa